Wow. Chinokuwinda. Supreme Zoga. Inshallah, inshallah. Wow. Mamisha kwa jet next year, inshallah, inshallah. Lazima ni ose eka bidii, inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Na wakikosa kuona, wezi kosa kusikia. Kama una chuki, wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Nobody opened the doors for us. All I needed was a dope chorus. Sing along when I'm on stage. Always ready for a contest. Kile nasaka ni profit. I see the future like a prophet. So ni lazima ni confess. Naweka imani kwa process. Ganji kikam ni shamba na chopa ni buruke bila mabawa. Mandugu zangu tukonja nao ndo tukipata tunagawa. TK, leta depo kani feature unataka. Easy, mistari zangu zinajaza kurasa. Level up ndo tuengage. I don't care, mini renegade. Mindset ya kuelevate. Rap sahi mini heavyweight, mini pro but na maintain. Ama chano na complain. Mungu bariki mandugu zangu tuli make it on top of the food chain. Mamisha kwa jet next year, inshallah, inshallah. Lazima ni ose eka bidii, inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Na wakikosa kuona, wezi kosa kusikia. Kama una chuki, wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, 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 inshallah. I wanna shine, I wanna prosper. I hope on a beat straight finessing, hakuna kuchocha. Bishana na mimi, hiyo ni kesi, hakuna kubonga. Busy kwa jiji, kata bolem, na city yopa. Yo, I wanna shine, I wanna prosper. I hope on a beat straight finessing, hakuna kuchocha. Bishana na mimi, hiyo ni kesi, hakuna kubonga. Busy kwa jiji, kata bolem, na city yopa. Yo, but I got the keys, kama wuchi. Luku ni fiti, ni fresh, ni zi. Jangili tangu ni kwa getini. Lakini sahi, miki yocha jamii. Take time na usome dalili. Funga mdomo na ufungue akili. Majabu ni brida kose kuosa. Ni kama jue kose kuchomoa. Inshallah, inshallah. Mola tulinde tukisaka hizi manoti. Inshallah, inshallah. Kusota ni ngori na inaletaga mikosi. Inshallah, inshallah. Mama lisema subira ndo uvu taheri. Inshallah, inshallah. All this site na bado misi kwa hotel. Mamita kwa jet next year. Inshallah, inshallah. Lazima ni ose eka bidii. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Na wakikosa kuona, wezi kosa kusikia. Kama una chuki, wewe ni mblei na tuwezi bonga buda cheers. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah.
Yo, clue, yo, clue, yo, clue. 29, 29, 29. Shumakukwinda Supreme Zoga.